Nigerian.
Vino, Vino.
Money boy.
Love me, hug me, baby hold me. Touch me, taste me, kiss me. Minakula na jisoso, tamutanyua. Si baridi ni ya moto, yangu juisi ya mua.
Cause the body you got, face you got, all you got, everything you got. Cause the body you got, face you got, all you got.
Baby come closer
again,
go down bend over
again,
ongeza kunichokoza
again,
akili unaikoroga
again.
Baby come closer
again,
go down bend over
again,
ongeza kunichokoza
again,
akili unaikoroga.
Baby shark, baby shark, baby shark, baby shark, honey shark, baby shark, baby shark, baby shark.
If you're happy and you know, clap your hands. If you're loving, you know, clap your hands. Kani changa nyakati kati, ananipa kwa wakati, utamu kalimati. Ona nanivuta shati, kuniacha ataki, mtoto anataka chapati. Nimefika na isintazeka nawe. Kikuacha, naomba mpigwe mawe. Baby,
mahela,
namuonga,
mahela.
Baby, yeah,
mahela,
namumagia,
mahela.
Baby, come closer again, go down, bend over
again.
Wambia wanokutongoza
again,
wasije wakauponza
again.
Anadeka huyo, mwone anadeka. Anacheka huyo, mwone anacheka.
Baby, shatu. Baby shark, baby shark, baby shark, honey shark.